kuti nkule masaka ange kubirizibwa omulamuzi Victoria Nachintu ekomekereza okweweza kukwa abantu abakwatibwa ku byokusaddaaka abaana babiri mu disitulikiti ya Sembabule. Musasi wa Fefio Nanyomo abaddeyo mu kkooti e Masaka kabituwe.
Abavunaanwa kuliko omusanyize Hassan Nalukoola, Hasifa Nakuya ng'ono ye mukyala wa Nalukoola, Ahmad Musanje, Zubairi Matovu ne Eli Tumwebaze nga bano bonna batuuze ku kyalo Kasaana mu ggombolola y'e Matete mu disitulikiti ya Sembabule. Bano baakwatibwa ku bigambibwa nti baalina ekkobaane mu kuwamba n'okutta abaana okuli Andrew Junjo w'emyaka 6 ng'ono yali muyizi ku ssomero lya St. Herman Kasaana Primary School ne Julius Asimwe ow'emyaka 2 gyokka. Emirambo gy'abagenzi gyasangibwa mu kinnya kya kaabuyonjo enkadde etekyakozesebwa nga gyasalibwako ebitundu ebimu era ab'obuyinza ne basitukiramu ne bagomba obwala mu bantu bano. Bano bavunaanibwa emisango 6 okuli ogw'okuwamba abaana, okutta abaana, okwekobaanya okutta abaana, okwagala okutta abaana n'okuwandiika disitulikiti okutwala omunaku ebitiisatiisa okutta. Olunaku olwaleero kkooti ekomekerezza okuwuliriza okwewozaako kw'abantu bano nga leero Hasifa Nakuya mukyala wa Nalukoola ye yeewozezzaako mu kkooti ng'agamba nti ye ne bba babalanga bwemage nti kuba omuntu eyabawaako obujulizi bamukwata enfunda eziwera ng'agezaako okubba ebintu byabwe n'ebyokukyalo. Kyokka bw'abuuziddwa ensonga ezaamugaana okussa ebigambo bino mu sitaatimenti gye yakolera ku poliisi e Matete ategeezezza nti abasirikale baali bamutulugunyizza ekitagambika ekyamuviirako okwerabira. Omulamuzi Nakintu omusango guno agwongezezzaayo okutuusa olunaku olw'enkya ng'oludda oluwawaabirwa lwe lugenda okutandika olwo. Mu ngeri y'emu, okuwulira musango gw'obutemu obwakolebwa ku musuubuzi omucumufu mu kibuga Masaka Aisha Nantale tekugenze mu maaso oluvannyuma lw'abasirikale abajjako abavunaana sitaatimenti ekyokuwa obujulizi kwako. Abavunaanwa mu musango guno bakomezeddwawo mu kkooti era omulamuzi n'addamu okubasomera emisango egibavunaanibwa okuli ogw'okutta n'okwekobaanya okutta omugenzi Aisha Nantale. Abavunaanwa mu musango guno kuliko Ronald Kisaya, Samuel Kino Mujuni amanyiddwa nga Mukiga ne Alex Makanja. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi ogw'omusanvu mwaka gwa 2019 abatemu bayingirira eyali musuubuzi mu kibuga Masaka Aisha Nantale mu maka ge agasangibwa ku kyalo Soweto ne bamutta mu bukambwe nga beeyambisa ebisisi okuli embazzi, ejjambiya, ebiso ne babba ensimbi ezisoba mu bukadde 2 ezaali zimuweereddwa mutabani we eyali emitala w'amayanja. Omusango guno omulamuzi Nakintu nagwo agwongezzaayo okutuusa olunaku olw'enkya ku ssaawa 2. Kulabuse Tefama, Indipya na Nanyomo, wa mu kibuga Masaka.